Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Dumedisa ba mamedi ka fela ba Radio Pulpit le bitso le mata le pholo sala morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti masingi mo motsongwa ka tseno. Ke rata le lebela le foko la modimo mo Luka chapter 19, robela verse 9 and 10 fela, and then morena wa khotso a letse hantla le hlono lfatse yona re fumane ba le hakatsela. Me Jesu a moraya are ka tseno pholoso e dira faletse ntlu e ka le ene e le morwa Aburahame gonne morwa motho tsile go batla le go pholosa se se latlhegileng. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae a le tlotse in Jesus name, amen. Mo mamedi a rategang ke rata gore re lebelele kganke e re e fumanang mo re badileng mo teng ya The Rich Publican of Jericho. Monna ola mokhethisi o ne nga humile wa ko Jericho. Ba bantsi ra mo itse ka leina le la gore ke Sakeo, mara re rata gore lebelele kgang e mo letsatsing la ka tseno. Kgang e he re bua ka bokhutshwane re ka no re fela ra re Jesus encounter with Zacchaeus shows us that no matter how sinful or unworthy we may feel, God's love and salvation are available to us. Ke kang ye ke rata re lebella mo kang e tlhalosa gore ha go khathatsege gore re batho ba leng gore re tsebe ha jang mo sechabeng le rena re ikitse jang gore re maswe we unworthy, ha ra tshwanela ka mo re ikutlwang ka teng ka maikutlo a rona, ha ra tshwanela ke go ba bana ba modimo, ha ra tshwanela ke bo modimo, ha ra tshwanela ke le godimo, ha ra tshwanela ke go rapela, ha ra tshwanela le ke pholoso. Mara e re mo God's love, le rato la modimo le pholoso di teng ka dinako tso tsotlhe for o mongwe le o mongwe a nang leng maikutlo ana this feeling. Ke problem e re e bonang ya monna o re balang ka yona Zakeo, o ne a tlhoile ke batho a tsebega. Yno o na le batho ba bangwe ba tsebegang ka ntho tse dimpe ebile ba ikgantsha ka tsona ga ba bua mo gare ga batho. But we may feel like Zacchaeus, mara ba setšhaba se ne se mo tlhoile because o ne a collaborator, o ne a dirisana le mmuso wa Roma o neng o tlhoile ba Iseraele ka nako tseo ba taxa to death. Lentswe la modimo le re o ne a fila mo setšhabeng ba ne ba mmua le monna o maswe o sa siamang. And so listen, as na le karabo gore tshwantse gore a direng gore a amogelesege mo setšhabeng, go na le batho ba bangwe le bana le kwa malapeng mo gotlhe mo di-family mo di-communities mo e leng gore ga re itse gore ka dira jang gore re amogelwe gape. But lefoko la modimo le rere Sakeo le ena o na le mo maemong a ntseng jalo. Hobala verse 5 and 6 ere Jesus saw Zacchaeus in the tree, a mmona monna o a na le a ikethela a rata gore a bone Jesu a siana palama setlhare. Lentswe la modimo lere Jesu a mmona, Jesu wa re bona. Ere mo Jesus invited himself, Jesu a imema ko ntlong ya Sakeo, a re Sakeo ka tseno ko tlhola lapeng la gago, lerato la modimo ka tseno le tla ko lelapeng la gago. Wena o tlhoileng ke batho ba sanke ba o tšhakela, ba sanke ba o etela, but today o tšhakela ke le godimo ka tseno, o tšhakela ke ya creator ya o tlhodileng, ya o itseng, ya tshwereng plane ya bophelo bago, o etelwa ke lerato ko ntlong ya gago, o amogela ke lerato, o amogela ke Jesu ka sebele. Dikereke di o tlhoile, batho ba o tlhoile ba ka baka la ditiro tsa gago, mara ka tseno ke a lapeng la gago Sakeo. Application, see Jesus. Jesus sees us, wa o bona Jesu, and Jesus knows you, wa o itse ska le ka go iphitlha ka dintho tse dingwe, and he loves us, o re rata o feta ka mo rena re naganang ka teng. No matter what our past may be, gore go tswa kwa le history ya gago ke history e e leng gore e bontsha gore gae ga o a tshwanela ke le godimo, mara Jesu wa o amogela ka tseno. And Zacchaeus' response, I karabela Zacchaeus mo morena Jesu are morena he ke utsweditse batho bo ntlhabongwe ba dilo tso tso tletse ke batsetseng tsona ke tlo ba busetsa gane. He confess le rato la modimo la mo ama la ira gore bophelo ba hae bo fetoge a ipolele ka gore bebele re motho o dumela ka pelu ya hae a ipolela ka molomo wa hae a siamisiwa. Zacchaeus a ipolela like Zacchaeus, we can respond wena ka tseno o ka tshentsha ka tseno ka kemisetsa wa responda to Jesus love by surrendering our lives to him. Niela bophelo ba hao yena ke tlhwa go utlwa batho ba re ke bie a matsogo ke bie bophelo ba ka matsogong a hao Jesu. Le wena tsatsi la ka tseno bie bophelo ba hao matsogo a Jesu ke khalo Jesu a o batla ka tseno o ka mofumana le wena go thusa. Ke rata gore tsatsi la ka tseno ke tlo rapela le wena. You can apply this message to your lives ka tseno by recognizing that we are all sinners. Bo rebele gore le baetsa dibi Romans 3 verse 23 ere bo bo tleba le ofile ba tlhoka tlotlo mo pele ga modimo. We need God's love, re tlhoka le rato la modimo. Modimo o amogela go sa khathetse gore o bjang ka bakala gore ke ena go tlhodileng ke ena go itseng ena re ga batle mo wa lo le mongwe gore o se o ye di heleng o batla gore everybody a sokolo hatle mo go yena. Illustrates sense se sa Zakia se se re bontsha mo gore we struggle with things mo bophelong, the addiction is sinful behaviors me khwaema swe e sa siamang. Ba tsatsi la ka tseno ke rata go rapela le wena gore Jesu wa go rata tsatsi la ka tseno o phurulutse matsogo a hae a re tla gae moetsa dibi ka tseno. Jesus encounters with Zacchaeus. Jesu a kopane le wena mo letsatsi la ka tseno. Ke a rapela modimo ka lebitso la morena Jesu gore kopana le momamedi mo maemong a le mo go yona mme o mo fetole modimo wa rona a lokileng from ka mo a ikitseng ka teng le batho ba motse ba ka teng a be ngwana wa gabe yo a tlhwekileng le godimo le mo amogele. Ke kopa tse tsotlhe ke dumela gore mo file tsona ka lebitso la Jesu. Amen.
Radio Buzzing of Life, 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Prayer, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222. Or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
The word for you today is our youth devotional that has been available as a printed booklet and has also been accessible via email. It is intended to encourage and guide young people in their walk with God. Well, we are excited to announce that the youth devotional is going fully digital. This means that the word for you today booklet will no longer be available in hard copy or sent by post, but it will still be accessible on the I Am Youth website, email subscription, and the I Am Youth app, which is available on both the Google Play Store and App Store for iPhone users. Visit www.imymovement.co.za and join the move to digital.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.